wararka galabta oo arbaca bisha julaayna ay tahay 22 waxaa ugu waaweyn shacabka reer victoria oo looga digay inay wajahayaan waqti dheer oo xanibaado ah iyadoo 484 kays oo cusub oo coronavirus ah laga diiwaangeliyey gobolka. Dowladda federaalkana waxay faahfaahimo dheeraada ka bixisay miisaaniyadda ay berrito soo bandhigi doonto. Australia ayaa ku dhow 13,000 oo coronavirus cases kadib markii maanta oo arbaca dalka oo dhan laga diiwaangeliyey 502 kays oo cusub, iyadoo gobolka Victoria oo keliya laga helay 484. Waxaa sidoo kale xanuunka ku dhintay 2 qof oo kale oo ahaa 2 nin oo 90 jir ahaa oo ku noolaa xarun dadka waayeelka lagu hayo. Taas ayaa tirada guud ee dadka xanuunka ugu dhintay coronavirus gaarsiinaysa 428 dalka oo dhan. Kororka kaysaska ayaa akii ugu sarreeyey sidii faafka cudurkana uu bilowday. Tiradii hal maalin la helay ee ugu sarreysay ayaa hore u ahayd 428. Premier Daniel Andrews ayaa uga digay shacabka Victoria inay wajahayaan waqti dheer oo xanibaado ah, isagoo muujiyey sida uu uga xun yahay in kumanaan qof oo xanuunka dareemayay isna baaray aysan raacin talooyinkii iskarantiilka. 3,810 kays oo la helay intii u dhaxaysay 7 July ilaa 21 July waxaan ka caraysanahay, ayuu yiri, kana xumahay in ku dhowaad 900 aysan iskarantiilin intii u dhaxaysay markii ay xanuunka dareemeen iyo markii xanuunka laga baaray. Waa marka ugu daran, ayuu yiri, oo dadku ay fidin karaan xanuunka. Danahooda ayayna iska qabsadeen oo guriga ma aysan joogin, ayuu yiri Premier Daniel Andrews. Dhanka kalena, in ka badan 60 qof ayaa la ganaaxay kadib markii ay jabiyeen shuruucda xanibaadaha, waxaana dadkaasi ka mid ahaa nin 400 kilomitir u safray inuu xeeb ku soo dabaasho. Ururka dhakhaatiirta Australia ee AMA la yiraahdo ayaa ku baaqay in la amro in dalka oo dhan laga xirto afduub, iyadoo mawjadii 2aad ee coronavirus ay dalku hadda wajahayo. Saraakiisha caafimaadka Victoria ayaa xaqiijiyey in 97 kays goobo xanuunka hore uu uga dilaacay, halka 378 kays la baarayo halka ay ka yimaadeen. 205 bukaan ayaa isbitaalada weli ku jira, iyadoo 40 ka mid ay ku jiraan xaalad degdega. Madaxa AMA Chris Sapala ayaa sheegay in si tirada badan loo yareeyo loo baahan yahay talooyin cad, wuxuuna ku baaqayaa in golaha qaranku ay shir kala yeeshaan oo ay kala caddeeyaan marka la xiranayo afduubka. Gobolka New South Walesna waxaa la diiwaangeliyey 16 kays oo coronavirus ah oo uu ku jiro qof hotel ku karantiilan iyo 15 kale oo la yaqaan halka laga soo qaaday. 3 ka mid ah ayaa lala xiriirinayaa hotelka Crossroads Hotel ee Kasula, 11 kalena waxaa lala xiriirinayaa makhaayad raashinka Thailand lagu gado. Arrimaha la xiriira iskarantiilka oo xoogaa jahwareer uu ka taagnaa ayay saraakiisha caafimaadku gobolku kala caddeeyeen. Dadka la kulmay dad xanuunka laga helay ama booqday goobaha dadka xanuunsan laga helay ayaa laga doonayaa inay iskarantiilaan 14 maalmood xataa haddii laga waayo xanuunka. Ra-iisul wasaare Scott Morrisonna waxa uu cambaareeyey dibadbaxyada looga soo horjeeda cunsuriyadda uu jabinaya shuruucda kulamada COVID-19 ee Sydney ka dhici doona isbuuca soo socda. Dibadbaxayaasha Black Lives Matter ayaa lagu wadaa inay dhacaan talaadada soo socota ee bishu tahay 28 July, inkastoo la mamnuucay kulanka in dad badani ay isu yimaadaan. Afhayeenada arrimaha dadka dalka loogu yimid u qaabilsan xisbiga mucaaradka ee Labour-ka Linda Burney ayaa sheegtay in dadku u dibad baxayaan si loo ogaado tirada badan ee dadka dalka loogu yimid oo xabsiyada ku dhinta. Laakiin Scott Morrison ayaa sheegay inuusan qofna sharciga ka sarreyn. Waxay aniga ila tahay, ayuu yiri, waa wax laga walaaco. Dadku waa inay sharciga u hoggaansamaan, cidna sharci gaara ma jebin karaan, ayuu yiri. Yaa siiyey dadka ogolaanshaha ay sharciga ku jebinayaan, ayuu yiri ra-iisul wasaare Scott Morrison. Booliska New South Walesna waxay maxkamadda sare ka dalbanayaan in la joojiyo dibadbaxyadaasi la filayo inay dhacaan ama ka dhacaan gobolka New South Wales. taray shirarka dowladda federaalka Josh Frydenbergna wuxuu ka sii digayaa inuu soo bandhigi doono dayn tiro badan oo dowladda lagu leeyahay markii uu berrito miisaaniyadda ka hadlo. Dowladda ayaa shaacinaysa miisaaniyaddeeda oo ay kaga hadli doonto qaybaha dhaqaalaha ee coronavirusku uu aadka u saameeyey. Shaqala'aanta ayaa hadda 7.4%, laakiin saraakiisha ayaa ka walaacsan in tiradan aysan run ka sheegayn shaqala'aanta saxda ee dalka oo ay dhici karto inay gaarto 11.3%. Mr Frydenberg ayaa sheegay in dowladdu samaysay wax kastoo awooddeeda, laakiin gobollada looga baahan yahay inay iyaguna qaybtooda qaataan. Booliska Queensland waxay ku daba jiraan dad ka badan 200 qof oo ka dhuntay karantiil kadib markii, sida la sheegay, ay booliska been u sheegeen marka ay galeen gobolkaasi. Maamulayaasha ayaa qaladkan dhacay mar dambe ogaaday kadib markii ay baareen dadka Queensland soo galay oo lagu amray inay iskarantiilaan. Maamulayaasha ayaa sheegay in 185 qof ay adreysyo oo been bixiyeen, halka 25 ay runta sheegeen laakiin markii guryahoodii la tegay laga waayey. Premierada gobolkaasi Anastasia Palaszczuk ayaa digniin cad u dirtay dadkaasi. "Waanu ku daba jirnaa," ayay tiri, "dadkaas waana helaynaa, waana qabanaynaa, waana ganaaxaynaa, waxayna wajahayaan," bay tiri, "ciqaab gaaraysa ilaa 6 bilood oo xariga." Queensland ayaa diiwaan gelisay 1 qof oo keliya oo ku karantiilan hotel. Taliyaha booliska federaalka dalkan Australiana waxay ku eedeeyeen baraha bulshada inay qayb ka yihiin kufsiga iyo jabdilka loo geysta caruurta. Rhys Kershaw ayaa ugu baaqay shirkada ay ka mid yihiin Facebook iyo Snapchat inay u ogolaanayaan ragga caruurta faraxumeeya inay qariyaan macluumaadkooda. Dhanka sportigana, ciyaaraha English Premiership-ka ee u dambeeyay, Manchester United 4-0 waxay kaga badisay Watford, halka Aston Villa 1-0 ay ku garaacday kooxda Arsenal. Saadaasha hawada berita oo Khamiisa magaalada Perth waa xoogaa roobaba, marka dambe saacadeed bay noqonaysaa 19 digrii. Adelaide inta badan waa cadeed iyo 15 digrii. Melbourne qayb ahaan waa daruur 13 digrii. Sydneyna inta badan waa cadeed iyo 17 digrii. Magaalada Brisbanena roobab ayaa inta badan ka daaya, 18 digrii bay gaaraysaa. Halka Australian dollar waxaa lagu sarifayaa eber 72 senti oo lacagta Mareykanka ah.